Simanyi oba ndo tabulosi Simanyi oba ekintu kye nina kubirowoozo bwe kiri ne ku gwe Bulina muli nina ekikumakuma Ankwatako mukama ngamba guma Ono mulonze mu bali abasengeke muwate nga yasinga mu bulungi Kale mazima kino kye mpulira Webuli kyanga ddala kyali kiroto Ani yali sankula maziga gange olwo Tuliba kumuza nawe Jagala tubenga babiri thani Ebisirunga bitulumye chotia Mamu mitima tuliba kumuza nawe Ani yali amanyi ntiruli chaluti Adala enzali na umuntu wa mata Abaunga nkoye na nkwatako Niwengwa kakasubia kamunako Asura mchifuwa Tuliba kumuza nawe Jagala tubenga babiri thani Ebisirunga bitulumye chotia Mamu mitima tuliba kumuza nawe Nyenda kuba mulungi ngabonyiga Netonda kubanga kwagala
Omukwano ugo wene sunga
Bitulumbye totya Nga mu mitima tuliba gumuza nawe yeah.